Janaayo 6-deedii sanadkii 2020 koox taageerayaasha Donald Trump oo rumaystay hadaladiisii ahaa in doorashadii November la dhacay ama la xaday ayaa xoog ku galay aqalka Mareykanka ee Capitol Hill si ay uga hor joogsadaan amaba u joojiyaan sharci dejiyaasha cadeynta guusha Joe Biden. Doorka Trump ee go'doominta iyo haddii ay tahay in ay ka dhigto in uusan u tartami karin dib u doorashada ayaa udubdhexaad u ah kiiska la horgeeyay maxkamadda sare Khamiistan ee ku saabsan in musharaxa jamhuuriga ay tahay in laga saaro codadka gobolka Colorado sababtoo ah waxa uu galay kacdoon 6-dii Janaayo sanadkii 2020. Mark Graber waa professor xagga sharciga ka dhiga jaamacadda Francis King Carey.
Donald Trump incited that insurrection.
Donald Trump ayaa kiciyay kacdoonkaasi.
Mark Graber oo ah khabiir hormuud u ah sharciga dastuurka ee kacdoonka waa mid ka mid ah aqoonyahanno badan oo gudbiyay qoraal kooban oo ka dhana Donald Trump.
He was told there were people in the crowd with weapons who intended to invade Congress.
Waxaa loo sheegay inay ku jireen dad hubsita oo doonayay inay ku duulaan Kongreska. Wuxuu ugu jawaabay isagoo leh markii qiyaamo jirto ma isticmaalin macnaha caadiga ah. Waad dagaalamaysaa, waxaad u dagaalamaysaa sida cadaabta oo kale. Qof maangal ah wuxuu dhihi karaa marka la eego habdhaqanka Trump, wuxuu damacsanaa inuu kiciyo kacdoonno uu ka qayb qaato.
Kiiska waxa uu ku saleysan yahay wax ka beddelka 14-aad oo la qoray sanadkii 1866 kadib dhammaadkii dagaalkii sokeeyay si loo ilaaliyo gobolladii Confederacy-ka ahaa ee doonayay inay go'aan. Saraakiisha 11-kii gobol ee koonfurta ee ka goostay Mareykanka si ay u ilaaliyaan nidaamka adoonsiga inay ku soo noqdaan awoodda. Qaybta saddexaad waxa ay meesha ka saareysaa in uu qabto xilka qofka ku dhaartay inuu taageerayo dastuurka kadibna ku kacay kacdoon. Donald Trump wuxuu sheegay in kiisku uu qayb ka yahay beegsiga gaarka ah sida hadalka loo dhigay ee Biden ee ka dhanka ah siyaasi ka soo horjeeda isaga, sheegashadaasi oo maamulka Biden beeniyey. Qareenadiisa ayaa ku doodaya in 6-dii Janaayo aysan ahayn kacdoon oo Trump uu kaliya adeegsaday xuquuqdiisa xorriyatul qowlka. Waxa ay sheegeen inay qaybta saddexaad aanay quseyn madaxweynayaasha oo aan loo adeegsan karin in Trump ay ka dhigto mid aan u qalmin in uu caro madaxweyne. Sidoo kale Alan Dershowitz waa professor xagga sharciga oo ka tirsan jaamacadda Harvard kaasoo horey u difaacay Donald Trump.
In the absence of congressional action, I don't believe the 14th Amendment is self-enforcing. Otherwise, why would you need
Article 5 of the 14th Amendment? Barum isni in wax ka beddelka 14-aad uu yahay mid iskiis u fulinaya. Haddii kale, waxaad ugu baahan tahay qodobka 5-aad ee wax ka beddelka 14-aad ee si cad u siinaya Kongreska awoodda uu ku gaaro go'aamada.
Lix ka mid ah 9 garsoore ee maxkamadda sare waxaa magacaabay madaxweynayaasha jamhuuriga oo ay ku jiraan 3 oo magacaabay Donald Trump, laakiin inkastoo ay qabaan fikirkooda gaarka ah, haddana garsoorayaashani waxay la dagaalami doonaan isla xaqiiqooyinka taariikhiga ah. Alan J. Lichman waa professor taariikhda ka dhiga jaamacadda American University ee Washington.
It's going to be very difficult for them to contradict the historical evidence we present in our brief that Trump is covered.
Aad bay ugu adkaan doontaa inay ka hor yimaadaan caddaynta taariikhiga ah ee aan ku soo bandhignay qoraalkeenna kooban. In Trump uu daboolay qaybta nambar 3 inaysan u baahnayn fal kale oo Kongreska ama xukun ah, qaybtanna looguma talagelin oo keliya kooxihii hore.
Si kastaba ha ahaatee, marka la eego baaxadda siyaasadeed ee saameynta xukunka, maxkamadda sare ayaa laga yaabaa inay diiddo inay samayso go'aanka kama dambaysta ah oo ay u dhaafto Kongreska. Bilaha soo socda, maxkamaddu waxa ay sidoo kale u badan tahay in ay ka doodi doonto sheegashada xasaanadda ee Trump ee case kale oo faragelin doorasho oo federaal ah oo uu ka soo xareeyey qareen ka gaarka ah ee la yiraahdo Jack Smith. Taas waxaa diiday maxkamadda racfaanka ee federaalka maalintii talaadada.